dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
basuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo hano i Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi ikibazo cy'abimukira abanyafrika bazitiriwe mu gihugu cya Libya ikibazo cy'abimukira abanyafrika bagerageza kwambuka inyanja Mediterane bagasigamo ubuzima bwabo bashaka kujya mu mugabane w'Uburayi ni ikibazo twavuzeho kenshi mu biganiro byacu bitandukanye icyo kibazo ariko na nubu ntikibonerwa umuti muri iyi minsi mike ishize nibwo leta y'u Rwanda iri mu biganiro n'igihugu cya Libya kugira ngo u Rwanda ruzakire bamwe mu bimukira b'abanyafrika bagotewe mu gihugu cya Libya reka mu gutangira ikiganiro cyacu mugenzi wacu Eric bagira ubusa atubwire ibijyanye nayo masezerano y'u Rwanda na Libya
ayo makuru agaragara muri bimwe mu bitangaza makuru bitandukanye birimo iby'imbere mu gihugu byegamiye kuri leta remeza ko u Rwanda na Libya biri gukoranira bya hafi ngo bimukira babarirwa mu magana bafungiye muri Libya bahabwa ubuhungiro mu Rwanda Umuyobozi mukuru ushinzwe Afrika muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga Diana Gitera yabwiye ikinyamakuru The New Times cyandikirwa hano mu Rwanda ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa bari mu nzira zo kwiga uko bakura bo bimukira muri Libya bakabazana mu Rwanda Gitera yabwiye ikinyamakuru The New Times ko u Rwanda ruzakira impunzi 500 bishingiye ku bushake bwa Perezida Paul Kagame yagaragaje mu 2017 Uretse gutangariza The New Times umubare w'abimukira bagera kuri 500 bazoherezwa mu Rwanda nta byinshi Gitera yarengejeho Kugeza ubu ntihanagaragazwa igihe ntarengwa w'abimukira bashobora kugezwa mu Rwanda niba koko amakuru agaragara mu bitangazamakuru ariko kuri Gitera yagaragaje kandi kwiga gahunda yo kwakira ababari mu kaga u Rwanda ruri kuyikora ku bufasha bw'umuryango wa Afrika yunze ubumwe no ku nkunga iturutse mu muryango w'ibihugu by'Uburayi n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kwita ku mpunzi HCR Mu 2017 nibwo guverinoma y'u Rwanda yemeye gufasha mu gusubiza iwabo no kwakira bamwe mu bimukira baheze muri Libya aho byagaragaye ko hari abagenda bahurira n'akaga muri icyo gihugu. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagaragaje ubwo bushake bwo gufasha impunzi n'abimukira nyuma yo kumenya ko hari ibihumbi by'abanyafrika bagera muri Libya bakabura uko bambuka inyanja ya Mediterane bagafungirwa muri Libya bajya mu bihugu byo ku mugabane w'i Burayi muri uwo mwaka wa 2017 nyine nibwo perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe Musa Faki Mahamat yashimye ibihugu binyamuryango by'u Rwanda rurimo ku musanzu wabyo byemeye mu gutanga ibikoresho byo gucyura by'imukira b'abanyafrika babyifuza icyo gihe kandi wari ministri w'ububanyi n'amahanga Madame Louise Mushikiwabo kuri uyoboye umuryango mpuzamahanga uhuriweho n'ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa yavuze ko n'ubwo u Rwanda rudafite ubutunzi buhambaye rwiyemeje mu gutanga ubufasha mu gusubiza iwababimukira ababyifuza no kwakira badashaka gusubirayo mu myuzo ya mbere byavugwaga ko u Rwanda rwaba rwiteguye kwakira abimukira bagera mu 300,000 binyuze mu bufasha rwemeye umuryango w'abibumbye urabarura bagera mu 500,000 bafungiwe muri Libya 70% byabo ni impunzi n'abagishaka ubuhunzi kandi benshi bari mu bahura n'ibikorwa bitandukanye by'ihohoterwa Ijwi rya Amerika yagerageje kumenya ku buryo burambuye aho iyi gahunda yo kuzana abimukira mu Rwanda igeze yagerageje kuvugana n'abategetsi bo muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga bavuganye n'ikinyamakuru The Financial Times cyo mu Bwongereza cyatangaje inkuru bwa mbere ntibitaba nibwo yashatse bwana Olivier Nduhungireho umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga n'ubutwererane yemeza ko iyi gahunda ihari koko gusa yavuze ko u Rwanda rutarageza igihe cyo kubitangaza Bwana Nduhungirehe yongeyeho ko ibindi bikubiye mu masezerano u Rwanda rwashyizeho imikono na Libya bigikorwaho kandi ko igihe nikigera bazabitangaza aya makuru aje mu gihe hari andi makuru yumvikanye mu 2017 yavugaga ko u Rwanda rwari rwiteguye kwakira abandi bimukira bo mu bihugu bya Afrika bagombaga guturuka mu gihugu cya Israel kugezana n'ubu ntibiramenyekana aho byahereye Mu bihe bitandukanye ibihumbi n'ibihumbi by'abanyafrika bakunze kuruhama mu nyanja ya Mediterane bambuka mu bihugu by'i Burayi aho babiteza imibereho myiza imiryango irengera uburenganzira bwa muntu yakunze gutunga agatoki ibikorwa byo gufata ku ngufu iyicarubozo n'ibindi bikorerwa bimukira mu gihugu cya Libya mu myaka isaga 20 ishize u Rwanda rwakunze kugaragaza ubushake bwo kwakira impunzi ku butaka bwarwo rwifashijwemo n'abandi baterankunga barimo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR aha cyane urwanda rutanga ubutaka bwubakaho inkambi z'impunzi ndetse n'ibikorwa byo kuzicungira umutekano kugeza urwanda rwabaruraga impunzi zikabakaba 150,000 ku butaka bwarwo ziri mu nkambi 6 zirimo inkambi y'impunzi y'abanyekongo ya Gihembiri mu majyaruguru y'urwanda yakiziwa mu burengerazuba bw'urwanda rwa y'abanyekongo y'amahama mu burasirazuba bw'urwanda irimo impunzi z'abarundi n'izindi hari kandi n'izindi impunzi ku mubare mutugaba ka 12,000 ziri mu mijyi akabagira ubusajwe rya Amerika i Kigali.
Ndagushimiye Eric bagira ubusa kuri ibyo bisobanuro ubanje kuduha mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu nyirizina. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero natumiye impuguke ebyiri n'abanyafrika bari ku migabane itandukanye kugira ngo turebe iki kibazo uko giteye n'icyemezo cya leta y'u Rwanda. Twatumiye ku mugabane w'Uburayi aho abimukira bagenda bashaka kugana turi kumwe
na Dr. Paul Kananura impuguke mu bya politike n'umutekano.
Ndabasuje cyane Dr. Paul Kananura aho ku mugabane w'Uburayi murakomeye.
Turakomeye cyane namwe murakomeye.
Natwe turakomeye hano Washington ku mugabane wa Afrika niho abimukira baturuka bashaka kujya mu Burayi turi kumwe
na Frank Rimwe n'abandi mpuguke muri politike na mategeko mpuzamahanga.
Ndabasuje namwe bwana Frank Mwine ikaze kandi
murakoze cyane cyane ndabashuje kandi nanjye
mbahereho Professor Kananura izi mpunzi aba bimukira abanyafrika bamaze iminsi bashirira mu nyanja ya Mediterane bashaka kubagana ku mugabane w'Uburayi muri make mwaduha iyi shusho ku buryo bwumvikana.
Murakoze cyane ikibazo kirakomeye kuko inyanja ya Mediterane yabaye irimbi ku banyafrika bahunga ubukene ni impunzi z'ubukene kandi kugeza ubu imibare dufite nko muri uyu mwaka yerekana ko abantu bageze kuri 700 bamaze kugwa muri iyo nyanja bahunga abandi bageze nko ku 400 bakaba bamaze kugera hano mu Burayi noneho abandi 200 bigeze nko kuri 300 cyangwa 400 bakaba barasubijwe aho ngaho muri Libya aho bafungiwe yenda akaba ari nacyo cyatumye u Rwanda rufata icyo cyemezo cy'ubutabazi muri ibyo 308 basubijweyo cyangwa 500 bifungiwe aho muri Libya dukurikije imibare y'umuryango w'abibumbye.
Iyo ni imibare itangwa n'umuryango w'abibumbye byumvikana ko imibare nyakuri y'abantu bagotuye muri kariya karere ishobora kuba irenzeho. Bwana Frank Mwine mwe muri ku mugabane wa Afrika iki kibazo iyo mukireba icyo mwabwira batwumva ni iki?
Urakoze cyane mugenzi wanjye amaze gutanga imibare ariko kuko iyo urebye imibare iyo ni yaoni buriya nta nubwo batanga imibare nyayo rimwe na rimwe ntabwo bashaka kwishinja kuko buriya uwo niyo yagombye kureba ko abo abimukira bagombye gufatwa neza uburenganzira bwabo uburenganzira bwa muntu ariko nta nubwo bagira ku mpamvu y'impunzi kuko hari n'ibintu biri ntabwona bikimpuza ahubwo babita bimukira ugasanga mu by'ukuri iyo uvuze ngo narimukira n'abagombye kubafasha n'abagombye kuba abaturage b'ibyo bihugu tuvuga by'Uburayi kuko ni ibihugu bikize ni ibihugu bifite ubushobozi ariko ntabwo bibashaka. Iyo urebye Ubutaliyani byatumye abantu babandi intagondwa, iyo urebye Ubudage bagerageje kubakira, iyo urebye Ubutaliyani, Ubufaransa, Uburayi bwose iyo urebye muri rusange. Ariko umuntu akibaza kuki abantu bimuka, kuki abantu bahunga mu bihugu byabo. Ese u Rwanda kubafata kuko babivuga tujye kubire kuvuga mu kanya birasubiza ikibazo cy'ababimukira bava muri Afurika cyangwa impunzi ziva muri Afurika zijya mu Burayi. Mu by'ukuri ikibazo gituma abantu bimuka abantu bahunga ntabwo aricyo abanyaburayi cyangwa n'u Rwanda rushaka kubakira gishaka gukemura gese ko mbibona ntabwo ikibazo gituma abantu bimuka abantu bahunga igiye gukemurwa n'icyemezo cy'u Rwanda gufata abo bantu.
Ndabashimiye bwana Frank Mwine. Professor Kananura, mwongeye gusesengura iki kibazo mukakireba uko kimeze. Abenshi muri abayimukira tuvuga bagerageza gukoresha ingufu zishoboka zose bakambuka inyanja ni abasore bari mu myaka mike cyane rwose, ni abasore n'inkumi. Muri make intandaro yo kuva mu bihugu byabo mubona mukumva ko ituma bemera kugwa muri ya nyanja musanga ari iyi?
ngira ngo Frank mwe navuze ikibazo kiza tabo aba bantu bahunga iki abo bantu bahunga ubukene kuko abenshi na basore n'inkumi badabize badafite akazi mu gihugu cyabo kubera ko ibihugu byabo biyobowe nabi biyobowe n'abanyabituma ubukungu bwose babwikubira bakanabushyiraho ngo mu bihugu by'Iburayi noneho ntibabona akazi ntihashingwe inganda ugasanga ibyo bintu nibyo bituma bahunga kubakira ni byiza rwose ni umutima mwiza w'impuhwe ariko ntabwo bikuraho icyo kibazo ikibazo gikomeye nuko abantu bari mu marira y'ingona cyane cyane abanyaburayi bari mu marira y'ingona ntibashaka kwakira abo bantu kuko bahunga ibihugu byabo bahunga ubukene mu bihugu byabo kandi iwabo hakaba hari abaheza nguni batabishaka bagira ngo ntibazabatora icyo ni icya mbere icya kabiri ni uko muri ibyo bihugu bashyigikira abo banyagitugu basahura ibihugu byabo umutungo wabo bakawusahurira aho ngaho mu Burayi bigatera ubukene iwabo bituma abo bantu bahunga icya gatatu ni uko habaye ubuyobozi bashyigikiye ubuyobozi bwiza muri ibyo bihugu icyo kibazo nticyazi iwabo ngo kibatere ingorane noneho hakaza n'ikindi cya kabiri cy'amarira y'agashinyaguro y'abanyafurika abanyafurika niba bafata ubukungu bwabo bakabujyana i Burayi bagakora ibintu ubuyobozi bubi butuma abo bantu bahunga kubera ko bahunga ubukene kubera ko badafite akazi kubera ko badafite imibereho n'ejo hazaza heza icyo kibazo rero cy'ejo hazaza cy'urubyiruko nicyo kigomba gukemurwa
muvuze abanyafurika bajyana imitungo yabo kuyihisha mu Burayi abenshi muri bo n'abayobozi n'abanyemari bashyikiwe n'abayobozi
ibyo nibyo rwose kandi nibivaho icyo kibazo rwose kizo mpunzi z'ubukene zizavaho abahunga inzara abahunga ubukene abahunga imibereho mibi bose bazaguma iwabo nibaguma iwabo abo banyaburayi ntibazagira ibibazo byo kubakira abo banyafurika ntibazagira n'ibibazo byo gushaka kubakira cyane cyane nk'u Rwanda abantu benshi ntabava no muri kariya karere kacu nta n'abanyarwanda barimo baraho muri Libya kubakira yego ni byiza ariko bava mu bihugu bya Afurika y'Uburengerazuba benshi na hariya muri Afurika y'Uburasirazuba bwa ruguru cyane cyane Eritrea na Somalia yenda na Sudan abo bantu kuki aho kugira ngo baze mu Rwanda kuki ahubwo iniyo ubumwe bwa Afurika butashaka ngo basubire iwabo n'ubundi ko ariho bavuye kugira ngo ari naho babafashije
icyo ni ikibazo benshi bakwibazaho n'icyo njya gutunavuga niho bwana Frank mwine icyemezo cy'u Rwanda cyo kwakira bamwe muri bari abimukira mwe mukibona mute
urebye u Rwanda bashobora kuba hari ibintu nka bitatu bituma bakira abo bantu icya mbere ni politiki ni ukuvuga ko u Rwanda ruragaragara neza mu rwego mpuzamahanga ko rwakira impunzi ko rureba ikiremwa muntu nk'ikintu kigomba kubahirizwa cyangwa guhebwa agaciro ariko hari n'ikindi cy'uko wenda bavuga kuko nabonaga mu kanya bavuga ko hari amafaranga azatangwa ni muri rw'ubukungu izo mpunzi burya abanyaburayi ntabwo bazishaka icyo bakora rero bagira ngo bafata amafaranga bakavuga ko ngiye rimwe nta nubwo banayatanga ariko ari rwo bayatanga bagatanga ayo mafaranga bakayaha ibihugu nk'ubuganda hano baragiye barababwira bati tabaha miliyoni 15 z'amadolari ariko numvaga ejo bundi muri raporo batangaga ningira ngo ni perezida w'inteko ishinga amategeko uyu mudamu avuga ko muri miliyoni 15 bavuze ko bazatanga bamaze gutanga miliyoni 5 gusa bikwereka ko hari ubwo n'ibihugu bya Afurika bivuga ati hari amafaranga tuzabona muri izo mpunzi ikindi cya gatatu ni uko wenda nta nk'u Rwanda ruvuga uti aba bantu baturuka muri ibi bihugu impamvu baturukamo ni uko ibihugu bifite ubutegetsi bubi wenda aba bantu baza hano mu Rwanda hakazagira igihe bagasa kuko ni na hafi nk'iyo urebye nko muri za Eritrea ntabwo ari kure y'u Rwanda cyane ni na za Ethiopia ariko rero abo bantu iyo urebye n'ubundi ntabwo bazaguma mu Rwanda kuko iyo banaje hari ubwo bagera hano hari amafaranga nabo baha izo mpunzi baziha amafaranga izo mpunzi kugira ngo zemereze kuza ayo mafaranga rero hari ubwo banayakoresha ahubwo bakanyura mu Rwanda bakajya mu bindi bihugu bitavuze ko izo mpunzi u Rwanda ubwo zabakira zizaguma mu Rwanda ariko hari n'ikindi kinakomeye cyane igihe ni uko n'u Rwanda abanyarwanda habahunga n'ubundi bakava mu Rwanda nubwo batajya Libya ariko banyura ahandi nibaza nti ese koko niba ikibazo kireba imitekerereze y'ibyo bihugu u Rwanda numara kubageza hano ese bazaguma mu Rwanda be kujya bwo kuvamo ngo bajye handi hano yinkareba mu dikuri nubundi ikibazo bari mu kuha umuti icyo nakwita symptoms by'irwanda n'iki
n'ibimenyetso bigaragaza ikintu
igitera rero niyo nimero baba ngo washatse aho kwica gitera rero ikibitera icyo kintu nicyo bagombye kureba ibihugu bya Afurika cyane cyane ariko n'abanyaburayi niba koko bumva ko bagomba gufasha ibi bihugu nibabifashe babihe n'ubushobozi nibabihe ubukungu amafaranga yo gukora gibatuma gutanga amafaranga yayindi bavuga ngo nifashanye ariko
nongere nibutse abatwumva ko iyi ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda n'ikiganiro dusangira ijambo. Reka dufatire gato kuri iyo ngingo mwari muzamuye bwana Frank Mwine. Hari abasesengura politiki ya Afurika muri rusange cyane cyane akarere k'ibiyaga bigari ka Afurika, turebye impunzi cyangwa se abimukira bari muri ibyo bihugu bya Afurika y'ibiyaga bigari hanini barasesenguye banzura bavuga bati ahubwo ibihugu muri kariya karere bigurana impunzi nk'uko mwari muvuze muti hari abaza mu Rwanda arabimukira ariko hari n'abanyarwanda bahunga igihugu bajya handi bagenda ari impunzi cyangwa se arabimukira ariko bajya handi nubwo atari muri Libya. Professeur Kananuramwe, icyo kibazo mukibona mute murebye Afurika ibiyaga bigari cyane ku Afurika ku buryo bwaguye?
Icyo kibazo ngira ngo gikomereye ibihugu byinshi bya Afurika no muri kariya karere kacu, kuko buri gihugu cyakira impunzi ariko kikohereza n'impunzi mu bindi bihugu. Ibyo bintu byabaye gatebe gatoki kuva ngira muri 59 kugera uyu munsi, ahubwo nta n'ubuzi uko bizarangira, kandi abayobozi bagombye kubifatira ingamba zihamye zo kugira ngo bitazongera kubaho. Ariko twibukiranye kuri icyo kibazo cy'impunzi zo muri Libya, ntaho zihuriye n'izo mpunzi zo mu karere kacu. Mu karere kacu abantu abenshi bahunga ibibazo by'intambara, ibibazo by'imiyoborere mibi, yenda ubu hiyongereho n'abahunga inzara n'abahunga utundi tubazo tw'ubukungu, tw'ubukene n'ibindi byose, bakaba benshi bakiyongera. Ariko abantu bari muri Libya ni abava mu bihugu byinshi by'isi cyane cyane bya Afurika bahunga ubukene. Twibutse ko rwose u Rwanda mu mwaka w'2017 rwari rwiyemeje kwakira izo mpunzi z'ubukene 30,000, cyagiye hari hagaragaye igikorwa rwose cy'ubunyamaswa cy'ubucuruzi bw'izo mpunzi hariyo. Icyo buriya batongeyeho ngira ngo nanavuge n'abatwumva babimenye, nuko izo mpunzi abanyaburayi uretse no kuzamagana no kugenda bazitera ishoti zikagwa no muri iriya nyanja, hari n'ubwo bakoresha abo banyaribiya kugira ngo bacuruze imibiri yabo y'imbere abandi bakeneye, cyane cyane impyiko, imitima n'ibiki byose. Ahubwo bigatuma abo baguye mu nyanja babagushamo ku bushake, noneho kugira ngo babakuremo iyo myanya yo mu mibiri bashaka kugurisha haba mu Burayi no mu biriya bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati.
Icyo kintu ntibakivuga. Professeur Kananura, si byo byakorewe ubushakashatsi byakozweho za
zimbitse
ku buryo burambuye?
Tubifitiye imibare myinshi isobanutse, muzanarebe no kuri YouTube abantu babikoze bageze babirokotse bahamba abantu hariya muri Libya. Abantu iyo baragenda bakabatura mu nyanja, noneho igihe cyo bari gusambagurika bakabakuramo ibyo by'imitima, noneho bagafata na ba bandi bafungiye aho ngaho kugira ngo babahambe. Abo babahamba nibo babivu, kandi tubifitiye ibimenyetso bihagije. Abayobozi b'i Burayi barabizi, natwe turabizi turabibabwira. Abayobozi ba Afurika barabizi, natwe turabibabwira, kandi bose ntacyo babikoraho, baricicikira.
Reka natwe tuzakora ubushakashatsi bwimbitse ikibazo tugisobanure ku buryo burambuye, niba koko atari impuha.
Ntabwo ari impuha, kuko mbifitiye ibimenyetso.
Ndagushimiye Professeur Kanano, ndabashimiye cyane. Uko biri kose, nk'uko tubivuga, ni ikibazo kireba abatuye isi, kireba Abanyafurika n'abo tubwira mu karere k'ibiyaga bigari. Iyo twumva ko abantu bahunga bashaka maramuko bakagwa mu nyanja bakabarangira mu buryo nkuko Professor Kananura abisobanuye ni ikibazo kingutu bwana Frank Mwine mwe mubona umuti waguye Afrika yakwishakamo nuwe
urakoze cyane cyane ikibazo cya Afrika ni ibintu nka bibiri cyangwa bitatu icya mbere ni imiyoborere mibi hari intambara uriyo muri Nigeria za Boko Haram reba muri Togo ukareba abantu bari mu myigaragambyo reba muri Burkina Faso manuka hepfo ugiye muri hano muri Central Africa ureba ibihugu bihari ntabwo bitunganye ntabwo bitekanye iyo urebye rero n'ubukungu bw'ibihugu bya Afurika amafaranga abategetsi nibo bakiye kurusha ibihugu basanga umutegetsi arasize ibyo bintu nibyo bituma abantu barakena abantu nta kazi bafite abantu bafite ntabwo bafite n'icyizere ko ubutegetsi ushobora guhinduka mu mahoro umuntu abategetsi barahindura za constitution buri munsi ugasanga umuntu ahinda itegeko nshinga arategetse imyaka 30 nta muntu afite icyizere ko ubutegetsi ubwo ngubwo iyo abantu bari mu butegetsi imyaka 30 cyangwa 40 bituma ntabwo bituma abandi bagira icyizere cy'uko nabo bashobora kuzaba abayobozi kandi burya twirengeje ko muri Afurika ubutegetsi nta muntu n'ubukungu abantu bagana imiryango yabo bagana inshuti zabo niwo ubaho ubutegetsi ibyo bintu rero byose bituma abantu bata icyizere aho umuntu avuga ati nta kindi reka mfate inzira ngene n'amaguru abantu bagenda n'amaguru bamwe bagenda mu bimodoka mu bikamyo bakanyura mu mazi bagapfa ibyo bintu rero niba Afurika igifite imitegekere mibi gusa buri gihugu ariko n'abanyaburayi badashaka izo mpunzi cyangwa abimukira akagombye gufata responsibility nyirango umugenzi w'abanyamaze no kubikomozaho kuko nibo bashyigikira abo bantu abadikitatiri barabashyigikira imyaka n'imyaka bagategeje igitugu bakabaha za kapiruje ariko ntibagire icyo bababwira ibyo rero nibabikoreho kandi bikanangira gatoya cyane Etienne nibafate ayo mafaranga bagombye gukora mu bindi nibashyire muri Afurika bahashyire inganda bafashe Afurika mu bucuruzi wenda yakemura icyo kibazo Etienne
muragira muti abanyaburayi bafashe abanyafurika kuzamura ubukungu bwabo bashyiraho inganda ariko nanone bwana Frank Mwine iyo urebye muri iki gihe ari abanyaburayi ari abanyamerika n'abanyaziya bagana umugabane wa Afurika kubera ko bavuga ko ariho ubukungu bw'isi bwirunze muri iki gihe ibyo wabyibazaho Professor Kananura duhereye kuri guteye ubwoba mu tubwiye mu kanya n'ishusho bitanga ku muntu twumva wese mwe musanga abanyafurika ku buryo burambye bakurike muri iki gihe ari abayobozi ari abayoborwa
icya mbere cyo gukora ni ugusaranganya ubukungu bw'igihugu no kuburekera mu gihugu kugira ngo abantu babashe kubona akazi no kwishingira imirimo bahabwa amadeni yo gushinga entreprise no kwihangira imirimo itanga akazi ku bantu benshi ibyo rwose ni ibintu byoroshye cyane ntari icyo bisaba kugira ngo bibeho icyangombwa ni ukudatatanya umutungo w'igihugu icyangombwa ni
ubushake no gukunda igihugu
ubushake bw'uko umutungo w'igihugu uberaho abanyagihugu
cyangwa se gukunda abanyagihugu
no gukunda abanyagihugu yenda twabifata gutyo ariko icyangombwa ni uko ubwo bukungu bw'igihugu buguma mu gihugu bukaberaho gusaranganywa n'abanyagihugu ibyo ngibyo rwose abantu bose babyishimira kandi bigatuma bigenda neza
none se Professor Kananura niba mbumva neza gusaranganya ubukungu bw'igihugu murashaka kuvuga ko umusore cyangwa se inkumi cyangwa se undi muntu wese wakwifuza iryo deni ryo kuba yatangira umushinga wamuzanira umusaruro utubutse murabisobanura mute hari n'igihe inyungu ku nguzanyo usanga ziri hejuru cyane
rega buri gihe ikibazo cy'inguzanyo abantu bafata inguzanyo noneho izo nguzanyo ziza muri banki y'ibihugu zikanahava zijya naho kugira ngo zijye mu mishinga byagenewe zikagaruka mu mabanki y'ubucuruzi ya hano icyo ngicyo nicyo cya mbere kigomba kuvaho kunyereza umutungo w'igihugu icyo kivuyeho uwo mutungo ugakoreshwa ibyo wagenewe ni ukuvuga ko habaho yuko ubukungu bw'igihugu aho kugira ngo bwiharirwe n'abantu bake cyane busangirwa n'abantu benshi kandi abo bantu benshi bakihangira imirimo itanga imirimo ku bandi bantu abantu babonye imirimo babonye ibyo bakora ntibagire inzara ntibagire imibereho mibi ntabwo bakirirwa bashaka guhunga ubukene ngo bajye guhungira ahandi ngo bajye guhunga inzara bajye mu bihugu baturanye cyangwa bajye guhunga ubukene bajye aho hantu kuri icyo nicyo cyambe icya kabiri ni no kwigisha kuko biriya bintu byo guca muri za Libya ni amafaranga menshi abantu abishyura make bishyura 5,000 by'amadolari niyo makeye
ni menshi cyane
ni menshi cyane ukurikije hariya turi ariko ayo mafaranga aho bantu abayabaguriza bo mu muryango ubabwira uti aho kugira ngo muyabagurize bashe kugwa muri Mediterane ariho bapfira kare ryo ryabaye iryo rimbi ryabo mwayabagurije bashinga umushinga hariya ahubwo bagafasha nabandi kugira baguma icyo nacyo rwose ngira ngo ni icyo ikintu cyo gusobanurira abakora ibyo bintu 5,000 by'amadolari ubishyize mu mushinga wunguka mu myaka 2 imyaka 3 ushobora no kuba rwose ufite n'5,500 by'amadolari iyo ufite umutwe ufunguye ariko iyo yakoresheje ukagenda ukagwa muri Mediterane ubwo biba birangiye iyo ugize imana ukagera hano Burayi ntabwo umara imyaka 5-10 udafite ibipapuro byose bikaba bipfuye ubusa ubuzima bwawe bipfuye ubusa ubuzima bwawe ntacyo ukoresheje iyo ugize imana ntugushyire muri iryo rimbi ry'inyanja ugasanga nabyo ntabwo ari byiza kandi nta n'icyo byungura abantu abashaka kuza hano bashobora kuza ku buryo rwose bemye baje kwiga baje mu bundi buryo busobanutse aho kugira ngo bace muri ubwo buryo bw'inyanja
ndabashimiye cyane Professor Paul Kananura Frank mwine gato cyane nagira ngo mwanzure kubera ko icyo gihugu cya Uganda murimo gicumbikiye impunzi nyinshi n'abimukira benshi baza kuhashaka imibereho myiza iyo muvuga nabo ku giti cyabo iki kibazo cyo muri Libya nk'abacyumva basanga umwanzuro wabo uhi
urakoze cyane muri makirebye uburyo ubugande mu byukuri nibwo bufite impunzi nyinshi ngirango mu karere niyo urebye bamwe banavuga no kwishaho gusanga nibo bafite impunzi kandi bazakira neza baziha uburenganzira bwo gukora uburenganzira bwo kwintegra mu byukuri usanga bafite uburenganzira n'abanyagihugu bafite ariko ngira ngo ikibazo kinakomeye cyane nuko na n'ubu n'impunzi iri hano ziba zihari zishaka kujya mu Burayi bashaka Burayi impamvu bashaka Burayi nyayindi nuko Burayi bufite bwa burenganzira bw'abantu uburenganzira bwo gukora nta corruption ihari ruzaruswa tuvuga ibyo rero nubwo mu Bugande no muri Afrika muri rusange usanga ibyo kintu kirabura ubutegetsi bwiza kwisanzura muri make mugenzi wanjye kandi ndavugaga ko n'imishinga nubwo wakora umushinga nubwo amadolari wayafata 5,500 bavuga ko bajyana iyo baje gushyira umushinga ibyumweru bibiri aba yapfuye hari ubu rero abo bantu ntabwo bazi imishinga kuyikora hagomye kwigisha iyo mishinga bakamenya kuyikora ikindi hakaba n'ibyo bihugu rero ibi ngibi muri Afurika byemera ko iyo mishinga ishobora gukora hakaba abantu bemerewe ubucuruzi ariko nubwo ubucuruzi iyo ujya kureba usanga ubucuruzi bwihariwe n'abantu bakananiza n'abandi wakora umushinga rero bakawica ibyo bintu rero mu gihe hatari icyo bita transparence hatari bodo governance ubutegetsi bwiza mu by'ukuri ikibazo cy'impunzi kizakomeza umuti wacyo ntabwo uraboneka niko mbibona
ndabashimiye cyane Bwana Frank mwene ndabashimiye Professor Paul Kananura ku bisobanuro muduhaye sinavuga ngo turashoje ahubwo reka ducumbikira aha ikibazo kimwe n'ibindi bishamikiyeho kimwe n'ibindi bifitanye isano tuzakomeza kubiganiraho mu bihe biri imbere mu biganiro byacu binyuranye kuri rya Amerika mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi ndabatumiye mu bindi biganiro ubutaha
Ibyisi ni bangari taziguye Yanjigishije